kuwa tu baraka. And not a day goes by bila kushukuru maula na kukupata. I love how you call my name, waiting for you never in vain. Kwa mupi yangu wewe ndio pain, nileweshe kwangu wendo champagne. And no, I'm not gonna take it slow, sitaki chelewa kipepeo inge mstuni. Ukiwa mbali mami, moyo ni zina amani. Natamani tu kuwa nawe, uwepo wako tu erinima nawe. Natamani tu kuwa nawe, uwepo wako tu, uwepo wako tu. She be like you. Nipe chance ni kushow how far I'll go. Utawai on a dab. Nife mimi basi wishi tajiri sitakubali. Uende sababu yu masikini. Wenye manoti binadamu ka mimi. Vumilia hivi karibuni alfajiri na hidi. Mami, natamani tu kuwa nawe, uwepo wako tu, uwepo wako tu.